Olie yonze nyeno na etulichimu Ebyansibya byansi mukulu tulichimu Katonda gabe simbi tuwo tuwonye nebinji Endwa lezo njeno tuyambe tuteyo jodi Abantu bakwate kolero Oh oh lero Fena tukwate kolero Oh oh lero Mukama yamba nae mukama sasira Yamba zizenga bweni mukama yamba Nebirungi yongera Yamba tulia na bana wa mukama yamba Bonyokulo tanzinja mubiloto Nae mukama sasira Yamba Bonyoku kaba mukama kaba Nebirungi yongera Zizenga bweni lero Zizenga bweni lero Mukama wangerero Nawe uwo Ulilumuli Rene kwata konze kali Chimweche kumi Mukama nchitola kali tola zaka nkudisenze kali Kubyo mpade likuwa chinze nkusime kali Kumira kali mukange kali Kumira mama wange kali Nyamba pemi kwane mirunji kali Mukama yamba nae mukama sasira Yamba zizenga bweni mukama yamba Nebirungi yongera Yamba tulia na bana wa mukama yamba
Mweso leza kwetombera
Bonyokulo tanzinja mubiloto Nae mukama sasira Yamba bonyoku kaba mukama kaba Nebirungi yongera Zizenga bweni lero Lelo, lelo, lelo Amaziga manji Lelo Amaziga manji Lelo Twagala na masanyi tukalawe Lelo Mukama mulunji Ebanga kamusinzenga Banga liwati Toyagala maziga Toyagala bulumi Oyagala kunyumirwa nga watali butego Oyagala masanyu Oyagala bulamu Oyagala kubera nga bali Amazikuba Oyagala masanyu Oyagala bulamu Wekeneyo ewa mukama yagabo bulamu Nae mukama sasira Yamba Zizenga bweni mukama yamba Nebirungi yongera Yamba Tulia na bana wa mukama yamba
Mwesore sangwe tongera
Bonyokulo tanzinja mubiloto Nae mukama sasira Yamba Bonyoku kaba mukama kaba Nebirungi yongera Zenga wendi lero
Zenga wendi lero Yongera, yongera Mukama nkaba, mukama nkaba